Mwanga umefanya watu one, wakosowe msomo tu. Chombo kwenye maji lake jua, yake mvua safari tu. Kwenye mvua matope sindumba ho, sikufanya mchoke mchumba ho. Wanapanga maneno kama chati za kumi bora, kupima upendo nyatari. Mbele tunaona vita, kipenda roho, roho yangu, nishike mkono kuyapita. Kipenda roho, roho yangu, tulishinda lengo lala, lengo lala. Malengo haukosei, haupotei when you love. Where my wish now, sweet my love, hati ya wawili kuitunza siri. Chunga mbuzi nuki, is a story, si za kweli, baby. Angalau tone moja lende, penzi staraji. Mbele tunaona vita, kipenda roho, roho yangu, nishike mkono kuyapita. Kipenda roho, roho yangu, tulishinda lengo lala, lengo lala. Amani ndani ya maisha yangu. You are my angel.
Is this story? See the query?